dentro. Niumba mapenzi ya kusa. Mwendanya kumviliza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu iganiro vy'uno munsi hano muri studio y'inzwi muri kumwe na Joy Diane. Ni nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi yashotweve kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi, abatwumva muri mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu z'Ijwi rya Amerika. Ku isi hose naho tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Ishami rya Padiri mu gihugu cha Ireland mu cigwa cha yogishasha yavuze kuri tewe impungenge n'ingene abahurumbira kuja mu gipatiri batera bagabanuka. Iryo shami rivuga ko atagikozwe mu myaka 20 iri imbere abapatiri muri ico gihugu bazoba baharugwa kurusha ibintoke. Ekleziya Katolika iravugwamwo ibitandukanye harimwo n'ikibazo c'abapatiri canke n'abarengeye ku rwego rw'igipatiri bagirizwa gufata ku nguvu abapfasoni. Uku kudakurumbira kwinjira mu gipatiri bivugwa muri Ireland vya bitegwa n'iki kibazo mu karere k'ibiyaga bigari vyifashe gute? Kazoza ka Ekleziya Katolika nakahe? Uhara rw'abapatiri mu gusana sana imitima n'ikibano n'urwahe? Ivyo bibazo biri mu vyo tuza kugaruka ko muri Isanga y'uno munsi twatumiriyemwo Patiri Marcel Uwineza n'umujezuita sanze atwara kaminuza ya hekima iri i Nairobi muri Kenya. Patiri Marcel Uwineza, mwakoze kwitaba ubutumire bw'Ijwi rya Amerika. Ikaze muri Isanga.
Murakoze cyane kandi abo bose baduza twumva tugasabiye umugisha.
Ego, na twebwe twawakiriye turi mu bariko barabumva nabo mugiye kuyaga. Muramaze gukora ivyigwa bitandukanye, muramaze kwandika ibitabo bitandukanye, ahanini biza bigarukana rukuru vyo gusana sana imitima n'amashuri muriko murakora nayo mwakoze akazagaruka kuri ivyo. Ibi bivugwa muri Ireland, umuntu yo kwibaza patiri ati vyo kuri nta abantu bagihurumbira kwinjira mu gipatiri nk'uko vyari kera, vyifashe gute mu karere k'ibiyaga bigari?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo ndetse no kuba twumva twenda basuhuje. Kwinjira mu gipadiri mbere na mbere ni ukumenya ko ari umuhamagaro, kimwe n'uko umuntu agiye gushaka na gushaka umugore cyangwa gushaka umugabo yumva ko Nyagasani amuhamagara, akumva ko yifuza kuba yashingana urugo na kanaka n'umugore kanaka cyangwa umugabo kanaka. Ndetse rero no kujya kwiha Imana abapadiri cyangwa umubikira nabyo ni ukuba wumva ko Nyagasani aguhamagaye ushaka kumukorera, ukamuha ibyawe byose akabijyamo nawe ukamukorera. Mu biyaga bigari rero turacyafite amahirwe, turacyashimira Imana ko akiri benshi bifuza kujya kwiha Imana, akaba abapadiri cyangwa se akaba ababikira cyangwa bagakorera Imana mu miryango itandukanye. Ikibazo rero cy'uko umubare ari mutoya ntabwo kiraba kibazo gikomeye
mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma hakurya akarere k'ibiyaga bigari muri ivyo bihugu vyo hanze vyo mu burengero i Buraya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubwanyu vyo biterwa n'iki ko batabihurumbira cane nk'uko biri muri Afrika?
murakoze ni kibazo umuntu yasubiza mu buryo butandukanye kandi burebure ariko mu gihe dufite nuko mbere na mbere kujya ku Imana nk'uko mbivuze ari uko umuntu aba yumva aduhamagaye Imana iguhamagaye ariko ibyo nabyo ntabwo bivana yuko guhamagarwa ngo ujye ku Imana bikurira mu muryango umuryango wemera umuryango wifite icyizere muri Nyagasani Mukama imiryango myinshi rero mu bindi bihugu yo mu majyaruguru ndetse no mu burengerazuba imiryango imwe ntabwo icyemera ku buryo umuntu ashobora gukurira mu muryango batajya mu misa batajya gusenga ibyo rero iyo atazigira nta biragoye kumva ko umuntu azavuga ngo ngenge kujya Imana ariko ikintu rero cy'uko umuryango muri rusange ufite ikibazo cyane cyane umuryango benshi batakemera Imana ibyo rero bikagira ingaruka ku bajya kujya Imana ndetse n'umubare ukagabanuka ikindi ariko ni uko ndetse n'imiryango usanga bafite umwana umwe cyangwa babiri tuvuge mu bihugu byo mu Burayi cyangwa se no muri Amerika ugasanga rero niba bafite umwana umwe kugira ngo azatekereze ko azajya kwiha Imana kubera ko imiryango myinshi iba itagise umwana urenze umwe ababyeyi usanga batabishe ujya no kujya kwiha Imana habamo ishyaka ry'ababyeyi yuko bagushyigikiye icyo rero cyo kutagira abana na cyo ni ikibazo gikomeye dushobora no kujya ndetse no mu bindi bihugu nko mu Bushinwa cyangwa se n'ahandi usanga hariho politiki yo kugira umwana ibyo rero nabyo byagabanura abajya kwiha Imana cyane cyane ko haba hari yuko uzajya kwiha Imana akaba padiri ntazashake yari itegeko dufite muri kiliziya muri kiliziya gatolika ya Roma ibyo rero nabyo biri zimwe mu mpamvu zishobora kugabanya umubare ariko icyo nashimangira ni igihe cyo kutagira cy'ukwemera kwagabanutse mu muryango
ama mu iryo shyirahamwe ry'abapatiri bo muri Irlande baravuga ko atagikozwe abapatiri azaba bagiye bake cyane bakibaza ko umuntu ngira ngo hariho abahora bavuga mu ntamatama sinzi ko hari ibyigwa birakoreka sinzi ko hari ikintu kidaje habona ko Ekleziya ya Katolika yari ikwiye kwiyumvira ingene yemerera n'abalayik abadi bubatse ingo zabo nabo bagashobora kwinjira mu gipatiri ivyo vyo ari vyo hari ico muravyumvikana ko hari bivugirwa mu manama y'Vatikano canke
ibyo ubundi uko kiriziya ifata ni uko dufite abadiakoni bashobora gukomeza umurimo wabo muri kiriziya kandi barashatse abo twita rediatres permanents abo barahari mu bihugu byinshi aho nize muri Amerika bariho hari benshi twarakoranye ntabwo nshidikanya ko no mu bihugu byinshi byo mu Burayi bahari ikirere kirahari kuko n'ubundi hari abashatse basanzwe bafasha umurimo wa kiriziya ku by'igipadiri rero imwe mu ibango ryo kujya kuba padiri ryashyizweho ni uko umuntu aba ari ingaragu ibyo bigafasha ko ubuzima bwe bwose abyeguriye Imana akitanga wese akishushanya na Yezu Kristu utarigeze ashaka iryo tegeko ni itegeko ryaje mu kinyejana cya gatatu cya kiriziya muri konsili ya Elvira rifasha kiriziya cyane kugira ngo uwo wese ugiye kwiha Imana muri kiriziya gatolika ya Roma yitange atitangirita yitange n'ubuzima bwe bwose uko kiriziya rero iri imbere izamera biri mu biganza by'Imana ariko iryo tegeko uko rimeze ntabwo ari bibi ihereye nko kuri experience y'ubuzima bwanjye imfasha kwitanga wese ndabwo nshidikanya rero ko kiriziya mu myaka iri imbere izakomeza gusuzuma ndetse no kurushaho kwiga ikareba koko eze ibyo birakwiye ariko kugeza ubu tubona igihe atari cyo cyane cyane ko tugerageza kwishushanya na Yezu Kristu we wari ingaragu
murakoze reka tuje ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijuru rya Amerika bashaka kubabaza utubazo dutandukanye turahera kuri Ahmed ikaze ku ijuru rya Amerika
yego
turakomeye urakomeye nawe uherereye he
ndakomeye meze neza ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere kandi umurenge wa Buyoga ndagira ngo mbaze padiri arimo aravuga ko ikintu cyo kugabanyuka k'umubare w'abinjira mu gipadiri ngo kiri guterwa no n'imyemerere yagabanutse mu ba ese ndagira mubaze ese ni imyemerere yagabanyutse mu bantu cyangwa ni imyigishirize isigaye yaracitse intege aba sinabifata nk'aho wenda ari imyigishirize yacitse intege nko mu nsengero cyangwa se mu makiliziya bigatuma aba baturage noneho abantu babura n'ubundi bwa bushake buturuka mu kuba bigishwa icyo kibazo naringize
urakoze Ahmed uri uduhamagaye uri mu Rwanda
ndi mu Rwanda mu karere ka Rundo umurenge wa Buyoga
urakoze cyane kugira umunsi mwiza Patrick Marcel Wineza aca kwishura mu kanya ugira umunsi mwiza
yego namwe
yego Pati turabasubije mikoro ugira mu ishuri Ahmed
urakoze cyane Ahmed ku kibazo ufite ni ikibazo cyerekana ko ufite ishyaka kiliziya ndetse ugerageza no gusuzuma impamvu imibare yaba igabanuka ndetse ugashaka n'igisubizo ni byiza rero ibyo nagira ngo mbigushimire kandi uzabikomeze nari mvuze ku myemerere mpereye ku bihugu byo mu burengerazuba cyangwa se mu majyaruguru y'isi ariko nta nubwo navuga ko n'iwacu na byo tutagombye kubishimangira kuko dushobora no kugira imibare myinshi ariko ukwemera kudashinze ni byiza rero kugira umubare ariko ukagira n'ubwiza ubwinshi bujyanye n'ubwiza icyo twagishimangira hanyuma ku myigishirize yaba yaracitse intege ubwo aho ngaho umuntu byaterwa na konteksi umuntu arimo byaterwa n'icyo ushaka kuvuga ese ni umwigisha kanaka ni padiri kanaka ntabwo ntekereza ko ibyo ngibyo twabishyira muri rusange cyane cyane ko tuzi ko hari abapadiri benshi bitanga kandi bigisha neza ariko aho biri biraduhamagarira kwivugurura inama nkuru ya Vatikani ya kabiri yagarutseho kuri icyo kintu cy'uko kiliziya igomba guhora yivugurura constant renewal constant reformation ibyo rero natwe biradufasha iyo tubyumvise mu bakristu kugira ngo twivugurure iyo myigishirize kandi ntabwo ari kwigisha gusa ari ukwa padiri yumva n'abarayiki nabo bafite ubutumwa bwo kwigisha mu buryo babaho kwigisha rero ntitugarukire kuri padiri gusa cyangwa se ku mudiyakoni ariko hari aho bishobora kuba atari byo hakaba hari umupadiri ushobora kuza yenda atiteguye neza cyangwa se bamutunguye nabyo ni byiza kureba icyabiteye mukamugira inama
Patiri murafise mu byo mwize murafise impamyabushobozi y'ikirenga twita PhD mu bya teolojiya mwavanye i Boston aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri college y'aba Jesuite muri ico gisata ca teolojiya mufise mw'impamyo ya bushobozi y'ikirenga baravuga iki kubijanye n'ingene inyigisho zigenda zitera imbere bibangabanganywe n'ibihe tugeramo hari ico babivuga ko
yakoze cyane iki ni ikibazo umuntu yakwandikaho igitabo teolojiya mbere na mbere se bivuze iki ni ugushaka kugera ni ukugira ukwemera gushaka kurushaho kumva la foi qui cherche à comprendre. Ariko none hatari ukumva gusa ndetse ukanakunda kandi ukagira n'icyizere. Hari ukwemera gushaka kumva, ukwemera gushaka kugira icyizere ndetse kugira n'urukundo. Izi twa ku rugero rwa mu ivanjiri ya Yohana mu wa gatatu aho Yesu Kristo agenda ahura n'umwe mu bafarizayo witwaga Nikodemu hanyuma akamubaza ati ariko njyewe nakora iki kugira ngo nzabone ubugingo bw'iteka hanyuma Yesu akamubwira ati yenda uvuke uzavuka ubwa kabiri Nikodemu ntiyabyumva neza ariko muzi ko Nikodemu ivanjiri ya Yohana ijya kurangira ari mu bajya gufasha Yesu Kristo bakamushyingura bivuze ngo nubwo atari yabyumvise mu ntangiriro uko yakomeje kugendana na Yesu hari icyo yumvise kuko yari yaje nijoro hanyuma ajya gusaba umurambo wa Yesu Kristo ngo bawushyingure ku manywa ni kwa nkwa hari icyari cyahinduka muri ibyo rero ndibaza ko uko kwari ukwemera gushaka kumva yari yifitemo imbuto y'ukwemera ariko ashaka kumenya uko kwemera icyo kuvuze numva rero aho ngaho teolojiya hari icyo yadufasha kugira ngo niyo twaba twifitemo ukwemera ntibivanaho kurushaho kumenya kumva ndetse no gusobanukirwa ibibazo benshi bibaza kwaje ndetse no kukwemera gushaka gukunda kwemera gushaka gukunda nimvuga ko Yesu Kristo atanga urugero rwa wa mugabo wari umukire wa musore wari umukire akaza kubaza Yesu ati ase nanjye nako iki kugira ngo uzabone ubwami bw'Imana bijuru hanyuma Yesu akamubwira ati genda ugurishe ibyutunze byose hanyuma uzinkurikire iziko batubwira ko muri yavandi batubwira ko uri yari umukire cyane akagenda ababaye ni kwango yari aboshwe n'ibyo atunze ariko ikigaragara ni uko yari afite yari afite yashakaga kumenya uburyo yabyumvira ngo nayo icyo yadufasha nko ngaho ni kugira ngo twigire mu rukundo rwabasha guhindura abandi rugahindura abandi ubuzima kandi ntitube abacakara ibyo dutunze cyangwa abo turi bo ibyo twanabijyana no mu mateka ya henshi muri afurika cyangwa se mu bihugu byacu mu rwanda urukundo rwa rundi rwifuriza undi cyiza kandi rukagira icyo rubikoraho gifatika ibyo nabihera ku umwe mu bahanga muri teolojiya witwa Thomas d'Aquin cyangwa se mu cyongereza Thomas Aquinas urukundo rwifuriza undi cyiza kandi rukagira icyo rubikoraho gifatika ibyo birajyana ntabwo rero birenga amarangamutima kandi uwo nguwo wifuriza undi ikifuriza icyiza ntabwo ari uwo mu muryango wawe gusa uwo wese wari mu ishusho ry'imana ahindira ngo urumva ko muri icyo teolojiya iradufasha hanyuma noneho ukwemera ushaka kugira icyizere mu buzima twibaza aho tugana twibaza ndetse muri ubu buzima nahangaha bizagarukira reka dufate urugero nanone mu ivangiri kuri benshi batwumva bazadukurikira cyangwa dukurikira bivuga ko hari umubyeyi w'abahungu bagezezeyo aza kubaza Yesu Kristo ati keka ko Yesu Kristo ari umwami ari umuntu ukomeye rero nagira ngo uzabe mu bwami bw'ijuru umuhungu wanjye umwe azabe iburyo bwawe undi abe ibumoso kandi bavangiye ntabwo bagenda bakibariza ariko icyo bitwereka hariya ni uko uriya mubyeyi yari afite kwemera ariko agashaka kumenya ese nakwizera iki mu buzima buzaza niba nabivuga gutyo urumva rero aho ngaho itangira kwibaza ku bibazo byo gusobanura abo turi bo ikoresha mu bunini niba nabivuga gutyo urumva rero ko aho ngaho teolojiya byinshi biciye ukwemera gushaka kumva ukwemera gushaka gukunda ugushaka kwemera gushaka kwizera ko ubuzima butarangirira aha ngaha ukwemera gufora no kugerageza gukumbura ku bibazo benshi bibaza ukwemera gushaka kunga cyane cyane mu bihugu byacu abantu benshi bagize ibikomere uko kwemera rero ntabwo ari uko bitere ni ukwemera guhera kuri kontekste n'ibibazo abantu barimo ubyongeraho ngaho yaba nko i Burundi yaba mu Rwanda reka tuvuge iby'Uburundi ntabwo twakora teolojiya cyangwa se twagira kiliziya twirengagije urukundo rw'abana b'ibuta bagize bakitanga bakanga kwivangura kugira ngo abenshi barahazi b'abana banze kwivangura ku moko cyangwa se u Rwanda b'abana b'inyange banze kwivangura ngo aba ni abahutu aba ni abatutsi bakerekana urukundo rurenga amoko hanyuma twagize ngiyongeraho nibyo nandika hamwe ati ntabwo twakora teolojiya mu Rwanda twibagize amateka twagize ibikomere by'abantu batandukanye ibikomere by'ababuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi ibikomere by'abarabyaraeta kubera ko amateka myinshi basaba n'imiryango yabo kubera ko ari ibyo basabwa kuzuza ibikomere byabuze abana babo ku rugamba kurwana kubagaruka rero teolojiya ibifiteho icyo yabivugaho kandi yafasha umuryango w'u Burundi cyangwa wo mu Rwanda kugira ngo twese tubashe kuba abantu buzuye kandi bakize.
Murakoze cyane Patiri. Tufate Israel ku murongo wa telefoni. Israel ikaze ku ijwi rya Amerika. Israel uratwumva? Cyril uratwumva wewe? Israel yagiye. Cyril uratwumva?
Ndabumva neza cyane nta kibazo.
Uhererehe Cyril?
Mbanje kubaramutumirire mu Rwanda muri Kayonza.
Natwe turakuramukije twagutumira ino munsi Patiri Marcel Uwineza.
Yego ariko ntabwo mwatubwiye hari gukorera ubutumwa niba ari mu Rwanda niba ari hanze ntabwo twabashije kuba twabimenya.
Twabivuze ko ari muri Kenya. tucugurura ikiganiro.
Yego.
Ari muri Kenya mugabo yagiye akorera ubutumwa hatandukanye mu gihugu cy'u Burundi, yarabaye ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yavanye impamyabushobozi zitandukanye zirimo n'ivya teolojia ku rwego rwo hejuru mu vya PhD.
Yego, ndi gutekereza ashobora kuba ari umupadiri wo mu bihaye Imana atari umudiyoseze nk'uko baba bari mu byiciro binyuranye. Hanyuma nabashimiye kuri uwo mutumirwa mwatuzaniye, byari bikenewe nabyo. Ariko mu byo numvise bagiye mu byo yavuze bishavuga yuko umuhamagaro uhera mu rugo, ariko kandi nanone hari bamwe njya mbona bihimana ariko baravutse mu rugo rw'abantu batari abakristu b'abapagani, akabaho ngaho n'ubundi ari umukristu akibatirizwa akaba yace nko muri groupe vocationnaire cyangwa umwe buri umwe mu miryango ya Gisiyo Gatolika, ikabasha kuba yamurera n'ubona akaba yazamuka ikarangira yihaye Imana akaba umufurere cyangwa se umupadiri cyangwa se umubikira. Nabyo hari igihe njya mbibona, nabyo wenda hari ukuntu abibuze kubitubwiraho neza. Ikindi, aho ngaho muri icyo gihugu abapadiri bari kugenda bakendera, ntabwo wavuga ngo ni ukwemera guke, kuko nshobora kuba wenda bishobora kuba biterwa n'imyumvire yabo cyangwa se bikaba biterwa n'umubare w'abo babyara w'abaturage babo, kuko ari n'igihe wenda nk'igihugu kiba kitemere kurenza abana babiri. Abana rero no kugira ngo
byabitubwiye ko icyo kiri mu bigabanura ibyo bitigirira byo nyine.
Kiliziya rero buriya njye ku ruhande rwanjye, ntabwo mvugira uruhande rwa padiri, ku ruhande rwanjye nemera ko kiliziya ari ya Yezu Kristu ubwe. Nemera yuko ntabwo abapadiri bashobora kuzabura, kuko mpamya neza yuko Yezu Kristu atashobora kubura abamubera bahamya. Mu icyo gihugu bashobora kutabonekamo, ariko mu Rwanda, mu Burundi, muri Kenya, ahandi hose bakaba babonekamo kandi bakaba bakoherezwa gukorera ubutumwa. Ngo biri kose ingoma ya Kristu izatsinda. Murakoze cyane.
Ariko imbere y'ukugenda gasirire, akabazo wabajije kuko watanze ibyumviro mu gakabazo warubaje patiri muri rusange nakaye
nakajyanye ni nanga ku bijyanye n'umuhamagaro, aho yatubwiye yuko uhera mu muryango, ukaba wari umuntu kenshi akunda gufatwa n'umuhamagaro kw'iha Imana, byaratewe n'uko yarezwe n'uko yabayeho yavutse mu bakristu. Ariko ku ruhande rwanjye mbasha kuba nabona ingero z'abantu banyuranye bagiye biha Imana, ababyeyi babo atari abakristu.
Urakoze, ugira
umutima. Hari n'urugo nzi rwavuyemo abihaye Imana kandi atari abakristu gatolika. Nabyo nagiye mbasha kuba nabibona. Murakoze cyane.
Ugira umutima mwiza. Patiri Marcel, sinzi ko aricyo mufise mu ishuri, umukunzi w'ijwi rya Amerika. Yego.
Murakoze cyane kandi nshimire Israel ku bibazo byiza n'ibitekerezo. Kandi mubwire ko ndi umupadiri wo mu bihaye Imana, ndi umupadiri w'umuyezuwiti w'umunyarwanda, nkaba nkorera ubutumwa hano i Nairobi muri universite yacu Hekima University College. Hanyuma ngiye ku kibazo kimwe abajije ngo umuntu ashobora kuba padiri bitavuye gusa mu muryango, ngira ngo ntumiye Israel ni ukwagura uburyo yumva umuryango. Umuryango hano ntabwo uvuga gusa kwa papa na mama cyangwa se kwa sogokuru, kuko umuryango cyane cyane muri bihugu byacu bya Afurika cyangwa se tujye no mu Rwanda no mu Burundi, umuryango ushobora kuba ba marume, ushobora kuba umuryango ushobora kwaguka ukagera ndetse no kwishyuraho nize, ibyo byose nabyo bishobora kungiraho impact cyangwa se ingaruka.
Patri turaca
byari
bicitse, byari bicitse. Ego, murakoze cyane. Turafise na Eric ku yindi murongo wa telefone. Eric, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego, murakoze cyane.
Uherehe ga Eric?
Ubungubu mperereye mu mujyi wa Kigali, ahazwi nko mu murenge wa Ndera. Ndabanza kubashimira mbere ya byose, nshimira n'umutumirwa. Rero ku bijyanye n'ibijyanye n'igipadiri cyangwa se n'idini rya Katolika, ubu muri iyi minsi bo sinzi uko nabivugaho, kuko bisa nk'aho akenshi na kenshi ari inshingano zagiye zisa nk'aho zitacyubahirizwa cyane, nimba haba habayeho kwirengagiza cyangwa se kutemera cyangwa se kuba amategeko y'Imana rimwe na rimwe bamwe tuyica tubizi kandi tukabikora nkanda ubu ngubu urajya kureba ukabona ugasanga umuntu wakaguhaye urugero rwitwa ka umupadiri ukomeye ugasanga afite abana batatu kandi abana batatu basangiye abamama ababyeyi batandukanye babamama rero sinzi ikintu nakwibariza umutumirwa nk'umuntu w'inararibonye ubasha kureba ndetse afite n'ubushishozi ese ahanini ibyo ngibyo biterwa n'irari ni imyemerere ni ukudohoka cyangwa se ni ukuba amategeko y'Imana rimwe na rimwe abapadiri batayubahiriza turabizi ko imyemerere y'umuntu ni umutima we ariko tujye tumenya ko n'idini ribereyeho kugira ngo risobanure umuntu murakoze cyane
urakoze cyane ubwire umunsi mwiza ngahe Kigali
yego nama
yego patiri akabazo ka ehikera i Kigali mu Rwanda
murakoze cyane Eric kandi ikibazo ubaza nabyo ni icyerekana ko ufitiye ishyaka kiliziya niko mbyumva ko wifuza ko iby'abantu bemera basezeranye babibaho icyo rero ni ikintu cyiza ndagira ngo mbere na mbere y'uko njya ku kibazo bajije nagira ngo mbanze nshimangire ko hari abapadiri benshi bitanga kandi bigahebwa urabona hari igihe usanga muri iki kirere ubu ngubu turimo kuvuga hari indege nyinshi cyane zirimo zigenda ntabwo tuzivuga ariko harabutse hari imwe iguye niyo yongeye ivugwa if there is one plane crash niyo benshi bazavuga nagira ngo rero na kenshi tujye tuhera no ku bapadiri benshi b'indahemuka benshi badufashije no kugira icyifuzo cy'uko natwe twaba abapadiri hanyuma noneho tujye no kuri iki ngiki cy'uko ariho benshi bahemuka kandi iki ngiki ntabwo ari ukukinyura ku ruhande icya mbere nagira ngo nshimangire ni uko burya icyaha kirihishira ariko noneho kikihishira iyo kimenyekanye ugasanga uwagikoze abuze aho arigitira ibyo rero ntabwo ari ku bapadiri gusa no mu ngo birahari ariko noneho ndetse no ku batarashaka ariko ku mupadiri we kubera ko aba yaranabisezeranye duhamagariwe kubibaho kandi tukabera abandi urugero Eric mbigarukeho kandi mbishimangire icyo nasaba rero ni uko mwatwakomeza gusaraba abapadiri ngo icyo twemeye tukibeho kandi ibyo twigisha bigarukire mu buzima bwacu ikibabaza ni iki ntabwo ari uko ikibabaza ni uko umupadiri yakoze ayo makosa yagiye muri icyo cyaha akihishira ntashake no kuzamenyekana abana ntibamenye se cyangwa se niyo bamumenya niba babivuga tubikuma ngo bimenyekane icyo bibi ni icyaha ariko noneho hari nk'uko umwana aba akuze adakuriye mu muryango nyawo aho afite se na nyina agakura yuzuye icyo rero kirababaje umwana ni byiza ko akurira mu muryango aho afite se na nyina ku buryo ubu ngubu twebwe nk'umubayizi w'iki haramutse harumvize iryo kosa turamusezerera agataha akajya kuba ku rugo ku buryo tuba twifuza ko agenda agashyira mu rugo akarera wa mwana we umwana ntagirwe n'ingaruka z'amakosa ya se kandi ngira ngo nari n'ahandi bagiye babigarukaho ku buryo umupadiri amenye ko afite umwana bamureka akagenda ariko nanone na byiza kumenya ko ni kimwe cy'uko umupadiri ashobora kuba yakora ikosa akarikorana na kanaka ni ikindi cy'uko ashobora kuba yavuga ngo uyu muntu barashakanye kuko ni uwundi muhamagaro icyo nacyo ni ntibivuga ko yagombye kwishyira cyangwa bagumemo kandi umwana we agomba kubaho neza icyo gishimangire ariko kuvamo ko ngo agiye guhita ashaka wa wundi bashobora no kuba atari uko babyaranye bakundana
hanyuma
nashimangire ni uko hari n'abandi bashobora no gutega imitego padiri
bakayimutega gute
kubera ko padiri akagira umutima mwiza bagatega umutego padiri kugira ngo bamugushe mu bishuko abo bose rero babikora nagira ngo nabo tubahe gasopo ahubwo bafashe padiri kurushaho kubaho neza ibyo yemeye ndumva nagaruka kuri aho ngaho ariko noneho nshimangira ko hari n'abandi benshi kandi bitanga kandi beza twibagirwa ahubwo tubafashe kugira ngo babere umuntu abandi
ego umuntu akibaza kuko mu myaka ya kahise sinzi ko ariko ari iterambere rya internet cyangwa mu myaka ya kahise ntivyavugwa cyane ko utwo tunenge ntitwavugwa cyane ku bapatiri ariko ubu hariho nimba nihenze n'abasenyeri bamaze kweguzwa mu Faransa na hehe ni bihe tugezemmo na kera vyariho ntibimenyekane cyane
urakoze cyane ikibazo kiza kumenyekana kugira ngo hari impamvu nyinshi bimenyekana kurabona uko isi igenda itera imbere ni nako ndetse n'itangazamakuru no kumenyekanisha ibyabaye biyongereye social media yariyongereye ubu kera urazi ko hari abantu umuntu ashobora gupfa akitwa na kanseri ariko batabizi bakavuga ko bamuroze ariko ubu umuntu abazi benshi bamenya ikibatwaye donc hari uburyo siyansi na tekinoloji nazo ziyongereye ndetse no kumenya gucukumbura abantu bakamenya ikiri cyabaye kandi kikavugwa donc ntabwo rero twagereranya ibihe turimo ngo tubigereranye n'ikinyejana cya 20 n'ikinyejana cya 19 cya 10 hari ibyagiye bihinduka hanyuma n'imyumvire y'abantu hanyuma hari n'ikindi cy'uko abantu bari bafitiye icyubahiro adiri cyane byiza kubaha ariko ibyo nabyo bishobora gutuma hariho ibitavugwa kandi byakagombye kuvugwa kandi ari bibi icyubahiro burya ni cyiza ariko ibyiza iyo kijyanye n'ukuri ibyo rero hari uko abantu bagiye batinyuka bakavuga ibyabaye nk'urazi ibyagiye biba muri kiliziya muri iki gihe cy'uko hari abapadiri bagiye bakora icyahane kamere cyo kwangiza abana cyangwa se n'abandi batishoboye ibyo byamenyekanye kubera ko ubu ngubu abantu bazi n'uburenganzira bwabo hanyuma no gushaka ko padiri aba accountable ku bantu ashinzwe
turafise na majesi ku murongo wa telefone muri yagi kera twakwa ari muri Kenya turafise Fred ikaze kujugi Amerika
murakoze cyane
uherereye he
ndi muri Kenya hano bita muri Nakuru
urumva ko twagutumiriye umupatiri wo ngaho muri Kenya iwanyu akabazo rero yarakumva muri hamwe ego akabazo kawe kwa patiri Marcel Wineza
ego mbe nagomba kumubaza mugabo abanze mbohereye cyane abapatiri nivuga ku isi yose barabyara cyane nabo nyine barabizi ko babyara kandi bakabyara ku bagore batandukanye
bose ni ukuri kuravuga ngo bose wishize muri rusange mvuga bamwe nawe
ndi umukatolike ahantu nagenda ca nsanzwe ndi umurundi hari mu Burundi abapatiri barabyara mugabo iyo hava ibonetse yuko ngiye kumenyekana baca bari abo babyaranye bakamuhanga amafaranga bakabisuka bakabigahereriya rero ikibazo ntabwo ndakubaza kubera iki batoraba ingene bosaba umwungere wa kiliziya katolika akabemerera kurongora bakagira umugore umwe ko dusanzwe tuzi yuko na bibiliya dukoresha muri katolika isanzwe itwemerera kugira umugore umwe ntako bagenda barabyara aho bageze tuzaba dusanga iyo kiliziya katolika tuyari ari umuryango yabemera mugabo duhave dusanga yahinduye izina
urakoze ngaho muri Kenya reka patiri Marcel Wineza ku ishuri pati
urakoze cyane ni ikibazo tutavuga ngo tukabye nk'uko navuze ntabwo ari bose kandi ngira ngo n'uyoboye iki kiganiro yabivuze uravuga uti abapadiri barabyara ariko si bose igihe nta mwana mfite urugero hanyuma kandi narabisezeranye hariho na benshi ndetse benshi bamaze imyaka myinshi kundusha bageraho aho nyagasani abahamagara batarigeze bakora imibonano mpuzabitsina bivuze gutyo ibyo rero ntitugakabye ariko icyo nashimangira nuko hariho na benshi bashobora gutuma tugwa ariko noneho n'ikindi no kuvuga ngo dusabe ko papa asaba ko abapadiri bashaka burya iyo padri yo papa yavuze ngo abapadri bashake ejo n'ubundi waba ifite ingeso yo gukora icyo cyaha n'ejo yajya mu bandi bagore kuko ngo ni nta handi w'upfutse igisebe utabanjije kucyoza indi niba ushaka n'ubundi icyo nshaka kuvuga niba hari umupadiri umwe cyangwa babiri cyangwa batatu bakoze aya makosa ntabwo twabigereranya ngo tubigire kuri bose ahubwo icyo twakora ni uko dufasha ba bandi bafite icyo gisabo igisebe tukacyoza kuko ntiyo yashaka cyangwa niyo papa yavuga ngo bashake baramutse bisanze bifite n'iyo ngeso n'ubundi bajya no hanze bakabikora ubu se mu miryango ntabwo dusanzwe tuzi ko abantu baba barashakanye barasezeranye ko batazacana inyuma hanyuma umwe turabihura nabyo kenshi mu myaka cumi n'ubundi kubera ko n'ubundi iyo ngeso yari asanzwe ayifite ntabwo se n'ubundi aba ari asanzwe afite umugore cyangwa umugabo ukwabo ni byiza kujya ku mizi y'ikibazo iyo ngeso umuntu aba yifitemo hanyuma kiliziya nta muntu n'umwe ushyiramo akagozi ngo aze abe padiri ibyo ni byiza kubimenya ni ibintu wumva ko nyagasani yaguhamagaye hanyuma hari foromasiyo imara imyaka myinshi ntabwo bivanaho kuri uwo muntu ariko iyo myaka yose igufasha kwitegura kumenya inshingano ugiye gufata kimwe n'uko umuntu ugiye gushaka nawe ayitegura tugomba no kubiramforosa ku buryo no kwitegura ku bashakanye nabyo kuko nabyo ni ikibazo ariko ntabwo ari ukurwanya ikibazo bajije ni ukubanza kujya ku mizi y'ikibazo niyo papa yavuga ngo abapadiri bashake n'ubundi abifite n'iyo ngeso bake n'ubundi batabanje gukemura icyo kibazo n'ubundi bajya bajya mu bindi kandi bitari byiza nuko rero nuko nagusubiza hanyuma ni byiza kwibuka ko atari bose
yego yavugiye muri rusange ko atari bose
n'intangarugero niko turi mu kiganiro nk'iki ngiki ndibuka ko hari umudamu wigeze kugerageza ashaka umwana afite umugore afite umugabo bari umugabo yari afite ikibazo cya diyabete ku buryo batabashaga gukora ibyo bashakanye yashakaga rero umuntu wo ku ruhande wamukemurira ibibazo ndanga arababara arananuka arangije arambwira ati abana nibo baha imboga nziza bakanga kuzirya ibyo rero nagira ngo abanyumva kandi babyumve neza nagira ngo nkumvishe ko hari abapadiri benshi kandi bitanga kandi bakurikiye ibyo nyagasani yabahamagaye kandi bashobora no kuvuga ngo niyo ibyo nubwo nshobora kuba nemerewe byinshi byose siko bimfasha nkuko Pawulo abivuga byose ntabwo ariko bimfasha
ngira ngo aratomokewe turafite na Celestin ku rundi murongo wa telefone Celestin kaze ku ijuru rya Amerika
yego murakoze cyane
uherereye Celestin
iherereye muri Kenya yego nitwa Celestin Murango Kado nk'uko mumpamagaye kandi ndabanza gushima aba bakozi b'Imana ntabwo ngenda umukatolike ariko aba bakozi b'Imana Imana niyo kubashoboza kuko burya nguwo yahamagaye iramushoboza ngendeye rero ku magambo padiri numvise wenda nubwo mwatangiye ikiganiro ntahari ariko hari amagambo hari ivanjiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice bitatu guhera ku murongo wa mbere bitubwira ibyo inshingano y'abepiskopi ndetse n'abadiyakoni hanyuma nkabaza padiri yego wenda hari icyo yagiye asobanura ntabwo wabuza abantu badukiwe n'izo ngeso kubikora kubera yuko abantu baba batandukanye ariko siko abapadiri bose babyara mu gasozi cyangwa se siko basambana harimo rwose usezerana agasezerana isezerano kandi akarigumaho ntabwo ari bose nk'uko padiri yabivuze yego wenda bajya bavuga ngo umukobwa umwe agatukisha bose ariko reka nibarize padiri ese nk'umupadiri wenda bigaragaye yuko yateshutse kuri izo nshingano ni iki akorerwa tuvuge nda umupadiri nda ubyaye hanze cyangwa se aga bikagaragara ko ya yateshutse agacikwa kuko nabona abantu burya imbere yo kuba padiri n'ubundi abari umuntu kandi abantu mwisi satani arabashuka cyane ese bakora iki nk'inshingano z'abepiskopi bakora iki murakoze cyane n'icyo nashaka kubaza padiri
urakoze Celeste ngaho muri Kenya reka tuhe umwanya patriari yabivuze ko gato ko ivyo bakora amajezuita ariko reka tumusubize mikro avuge muri rusangi n'ahandi ico bakora mu gihe biramutse bibaye patiri Marcela
murakoze cyane urakoze cyane Celeste Murangwa nishimiye kumva kuri hano muri Kenya buriya nizeye ko tuzahura konanye nibombi kandi ni byiza ko ikibazo cyawe urabona kugishyiramo muri gusa ntabwo urengera mu byo ngo ni bose iyo rero ni byiza kandi na byiza ko benshi babimenye kuwateshutse na nigeze kubigarukaho umupadiri wateshutse mu bayezuwiti nigeze kubigarukaho kandi ngira ngo ibyo biri n'ahandi henshi ni mu bayezuwiti gusa benshi barasezererwa bakajya kwita ku bana babo aho bidashobotse musenyeri yumvikana na padiri akareba procedure y'uburyo yamufasha kugira ngo ave muri icyo kibazo afite njye rero ntabwo ni musenyeri iki kibazo kugira ngo musenyeri yagisubiza neza njye ndi padiri w'umuyezuwiti ariko mpereye kuri experience nzi y'abayezuwiti twebweho dufite tolerance zero kandi na padiri na papa Francisco muri iyi myaka yabigarutseho kenshi cyane cyane muri ibi bihe tuzi ko hari hagiye habaho za skandari nyinshi ubu hasigaye hariho tolerance zero ikirikomeye rero ni uko ingamba zashyizweho na za n'inama nkuru z'abepiskopi zishyirwa mu ngiro kuko ngo hari ikibazo kibaye hari uwa wakoze amakosa cyane cyane twibuka ko icya mbere kigamijwe ni ugufasha wa mwana ariko noneho wa mwana kugira ngo azakurire mu muryango wuzuye ariko noneho no kumva icyatumye wa mupadiri ajya mu byo yagiyemo ese ni uko yari yarihishiriye ari muri formation ese ni byamugwiririye aho rero niho ngira ngo kumva ka y'umuntu byafasha hanyuma abasenyeri abepiskopi n'abashumba bashaka ko icyiza cyaba ku mwana cyangwa se kuri uwo mugore waba warabyaranye na padiri ndetse no gufasha uwo padiri bakabigira ariko ntuvane umupadiri ahangaha umujyana ahangaha yongera akora amakore akora ayo marorerwa ibyo dusigaye turi kubirwanya kuko tuzi aho byatugejeje cyane cyane mu bihugu bimwe aho abapadiri umupadiri umwe yimurwaga akajyanwa ahandi utabanjije gukemura ikibazo afite icyo kibazo akakimukana seretna rero ndumva ariko nagusubiza uteshutswe yagombye gufashwa ariko mbere na mbere duharanira inyungu z'umwana
turose na Marcel kuyundi murongo wa telefone Marcel ikaze kujuki Amerika
murakoze cyane mbanje gusuhuza padiri Marcel n'ibazima banjye nagira amahoro hari muri Kenya mperereye hano i Kigali mu Rwanda n'ubundi ku ishuri ryabo ry'abayezuwiti hano Saint Ignace kibagabaga neza n'umerereye naryo ni ishuri ry'abayezuwiti hanyuma mfite inyunganizi n'ikibazo kimwe ikibazo ndakibaza nyuma ko mbanje ntange inyunganizi abantu batega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ndashaka kubabwira yuko igiti cyeze ari cyo giterwamo imijugujugu ibyo bivuze ko uko kiliziya gatolika ihagaze uyu munsi ni nako yahoze kuva kuri Petero nta cyahindutse nta kiyongeyeho nubwo ikigenda ijyana n'ibigezweho bitewe n'aho igeze usanga nta muntu wigeze yigumura kuri kiliziya ngo avuge ngo ngiye gushinga kiliziya hariya ku ruhande wenda ngo tuvuge ngo ubwiyita kiliziya gatolika ngo reka nshinge kiliziya n'ikindi zina hariya oya ariko uyu munsi turabona pasitoro arwara n'umudiyakoni bwacyashinze iryo torero abadive bavuye nk'abadive makumyabiri amadini makumyabiri adeperi byabaye uko n'abayisilamu ubona ko barimo ibice kandi bose ngo bemera bimwe njye nshimira imana cyane kandi nteye ishema no kuba ndi umukristu wa kiliziya katolika umukristu wa diyoseze ya Ruhengeri hanyuma ikibazo rero ngiye kubaza padiri abantu benshi nanone bagarutse kubijyanye ngo n'ubusambanyi ariko reka twibaze nabagabo bubatse dusanga bazaye mu gasozi sinzi impamvu abantu bareze ku busamba n'ingwa abapadiri ibiki n'ibiki 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 biriya byose impamvu bigaragara ni uko ari cya giti cyeze nyine giterwa n'imijugujugu kandi uwo shitani yafashe nta kindi gikimukeneye kuko imufite niyo mpamvu itega imitego ababiyeguriye imana abasasaribeti ba nyagasani kugira ngo ibagushe noneho wa muntu muguye usange rubanda rubamwose none padiri akabazo k'amatsiko yaratangiyeho n'ifitiye gateye gake ni ukubera iki umwepisikopi uyoboye diyoseze yapfuye akiri umushumba w'iyo diyoseze ashingurwa kuri aritari icyo ni ikibazo kimwe akabazo ka kabiri nyakubahwa padiri Marcel uyu munsi mu mashuri y'amaseminari menoriva rusange iri hejuru kandi abana barangije abenshi ukabona ntibabonye amabaruwa abemerera gukomeza mu iseminari nkuru banabona amabaruwa abemerera gukomeza mu iseminari nkuru mbere y'uko bajya kwiga filozofi ari amashuri yandi banyura muri tongo ubwo ndavuga hano mu rwanda ugasanga abagezeyo benshi bahise bataha yemwe noneho batanaguye muri ya makosa wenda yo gufatanwa n'abakobwa batavuye muri ayo makosa ndetse batanabuze ubwenge yaba ari impamvu ki hatangira benshi hakarangiza bakeya ese bigera aho bavugaho bakabivamo cyangwa bamwe muri abapadiri bakeya bagaragaye imyitwarire itari myiza baba intandaro yo kubagusha akavuga bati niba uyu nguyu twakafatiyeho urugero agenda acya twe turajya he wenda akaba ari byo bituma bavamo ese uruhare rw'abakristu ruba uruhe kugira ngo abiyeguriye imana abasasaridoti baboneke kandi abatangiye iyo nzira haboneke umubare mwinshi w'abakomeza wo kugira ngo diyosezi ifite abaseminariste 30 hazasoze 2, 3, 5 twebwe nk'abakristu uretse kubasabira bisanzwe mu zindi nkunga cyangwa ibindi bifatika dukora iki kugira ngo umubare w'aboherezwa na diyosezi ukomeze kwiyongera abashyika ku ibanga ry'ubusasaribeti babe benshi murakoze n'ibibazo mfite nyakubahwa padiri
murakoze padiri Marcel utubazo twa bazina rwanyu Marcel ego padiri muriko muratwumva padiri turacyari kumwe ku murongo wa telefoni byari bicitse murambabari ego
hanyuma ku bibazo ubaza ikibazo cy'amatsiko ese kuki padiri umusenyeri umwepisikopi yapfuye ashyingurwa kuri aritari ni iyihe nagira ngo nkubwire ko atari hose hari abadashyingira ishyingurwa kuri aritari ariko umwe muri mu ruhererekane rwa kiliziya ni uko abepisikopi bazungura intumwa za Yezu Kristu intumwa Yezu Kristu yashinzeho kiliziya ye hari ikimenyetso rero cy'uko iyo kiliziya yubakiye kuri Yezu Kristu ariko Yezu Kristu wohereje abigishwa be intumwa ze urumva rero ko ari ikimenyetso cy'uko ushyinguye hariya ni ugushimangira ko iyi kiliziya yubakiye ku ntumwa ariko umwepisikopi runaka ashobora no guhitamo ko ashobora gushyingurwa ahandi aho birahari na hano i Nairobi aho ndi ntabwo abepisikopi bose ariko bashyinguye muri katedrali ya Nairobi nagira ngo we urwo rugero ariko hariyo symbolic meaning yuko kiliziya yubatse ku ntumwa kandi abepisikopi bakaba bazungura intumwa basimbura intumwa hanyuma nihuse ku kibazo cy'uko abana bajya mu maseminari Minerva ikaba iri hejuru ugereranyije usanga atari no hejuru cyane ku ugereranyije n'ibindi bigo by'amashuri prive byongera ngo nabyo ni ukubisuzuma ariko noneho hari impamvu nyinshi abana basigaye bajya mu iseminari ntoya imyanyamukuru ni uko benshi baba bifuza kwiha imana kandi turagira ngo tugishimangire kiliziya irabakeneye ni ya Yezu Kristu ariko Yezu Kristu akeneye amaboko yacu ariko hari n'izindi mpamvu z'uko ababyeyi bamwe bifuza kohereza abana babo mu iseminari kuko amaseminari yigisha neza kandi umwana nta havanga ubumenyi gusa havana n'uburere ibyo rero ni ukuvuga ngo hari abashobora kujya mu iseminari atari uko mbere na mbere bifuza kuba abapadiri ahubwo ari uko bifuza kuzagira uburere bwiza ntabwo ari bibi ni byiza niyo uwo museminari yazubaka umuryango nyarwanda cyangwa se isi nziza ni byiza
ariko urumva ko hariho benshi baba baburiye mu mwanya wo kujya mu seminari kubera ko hari abandi bagiye ku mpamvu zitandukanye. Bizere ko icyo wice Marseille acyumva. Hanyuma noneho uko abana bagenda bakura ibibazo by'umuhamagaro burya umuntu agenda akura ukagenda urushaho kumenya niba koko Nyagasani agushaka muri uyu muryango, hari awugera hagati akabona ko atari ibye agafata umwanzuro akandikira Musenyeri akavuga ati yewe rero ndabona kugira ngo nzandavure agira ngo nigendere ntakomeze rero mu iseminari nkuru. Ariko ikiza ni uko tutagombye no gushimangira gusa ko hari abava mu iseminari ntoya bagiye mu Nyakibanda cyangwa se n'ahandi kwiga Imana. Nkanjye ubwanjye nize mu Nyanza muri Kristerwa mu ishuri rya Kiliziya Gatulika ya Butare, ariko ntabwo ari seminari ariko nabaye padiri Nyanza kureba muri Kristerwa. Ni ukwagura rero kureba ko n'ayandi mashuri ashobora kubyarira Kiliziya abapadiri bitavanyeho ko tugomba kugira aho irerero ryacu mu maseminari, ariko tukumva ko n'umupadiri ashobora kuba ahandi. Icyo nagusubiza ariko nshimangira ko Kiliziya ni ya Yesu Kristo azayikomeza. Yesu Kristo kandi inshingano ya mbere dufite na ukwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo gaprograma cyangwa evangeli. Iyo rero kugira ngo bikomeze dukeneye abitanga kugira ngo bakorere Yesu Kristo kandi batitangira itama.
Jean Claude nawe turi kumwe ku murongo wa telefone uratwumva?
Ndabumva.
Uherereye Jean Claude?
Ndi Kigali ahitwa Kanyinya. Ikibazo cyanjye ese kuba abo bapadiri bamwe bakenera kubyara ugasanga bageze abo basambanya tubyara biterwa n'uko idini rya Gatulika ribananiza cyane ko nta hantu na hamwe muri Bibiliya hagaragaza ko kwiha Imana bisobanuye bisobanuye kudashaka. Yavuze ngo ni ugufatira urugero kuri Kristo, ariko intumwa Pawulo yaravuze ngo gukorera Imana utarashaka ni byiza, ariko kubishoboye gusa, naho utabishoboye we yemerewe gushaka kandi agakorera Imana. Byagorana rero ko bazareka gusambana kubera ko babashyiriyeho ihame binyuranyije n'ibyanditse. Ikindi cya kabiri yaravuze ko ngo hari abantu hari umudamu wigeze kumushaka kumugusha mu gishuko arangije ngo aragerageza ntiyacigwamo. Ese byashoboka bite ko yaba atarakiguyemo dukurikije situation cyangwa imimerere abapadiri babamo baba barimo? Biragoye ko umugore mwagerana ahantu agusaba ko muryamana, bisobanura ngo ahubwo ntibishoboka ko uwo padiri yaba yarabikoze cyane ko
ntumurengere Jean Claude sindakwemerera ko ubandanya gutya, ntumurengere ku karimbi kuvyo atavuze. Ivyo yavuze ni ubuhamya bwiwe bifata uko niko yabikubwiye, ibindi vyo kudiding ivyo vyo kutemera ivyo yavuze yavyivugiye ntitwo guhomwanya kubandanya. Ubwire umunsi mwiza.
Urakoze cyane ariko rero ntabyumvise.
Wari uvuze gute?
Murakoze cyane.
Ubwire umunsi mwiza. Mwinga bw'ibyuma baratubwiye ko agatelefone ka Patiri Marcel kavuye ko reka turindire turabe ko dusubira kumutora, hanyuma tumugarukane ku murongo wa telefone kugira ngo adusezere adutekerera n'ubutumwa ku batandukanye bariko bumva kino kiganiro ku Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Patiri aragarutse, agatelefone kari katugoye mu gato basubiye kubatora Pati. Murakoze. Jean Claude ibibazo yaba DJ sinshimye kubigaruka ko kuko harimo ibyo mwari mwamaze kwishura, ikindi naco yadidinganiya kuvyo mwatubwiye ku buhamya bwanyu bwigeze gushaka kubagusha. Twamubwiye ko tutobiteba ko cane ivyo mwatubwiye rimwe mwabibayemwo, ariko dusa nk'abasozera rero ibitandukanye impande zitandukanye zikwiye gukora kugira ngo muriko muranandika n'igitabo cy'ukungene umuntu yokida gukiza ibikomere. Pati, sivyo gukiza ibikomere by'abantu niko muri niko ni wowe mutwe igitabo muriko murandika? rero kugira ngo iyo mitima ikire mukize imitima ntikomereke yakomeretse isanasanwe mubijanisha no munyigisho muri ko murafata mu Bwongereza kuvyerekeye leadership na management kuri St John University muri mu Bwongereza nica umuntu akwiye gukora imitima isanasanwe gute yakomeretse ikire gute ico kibazo kivugwa muri Ekleziya Katolika ntigitsitaza abatandukanye hakwiye gukogwa iki kubwanyu mundongozi mu banyagihugu
murakoze cyane ngira ngo ni kibazo cyasubizwa mu buryo bwinshi ariko mu mwanya muke dufite reka ngiye gutyo nuko mbere na mbere nukwemera turimo turavuga hano nka ndabona nk'umupadiri wa Kiliziya Gatolika nk'umuyezuwiti nukwemera Yezu Kristo kandi nta buryarya kwemera Yezu Kristo nta buryarya hari umwe mu banditsi umwe mu episkopi w'inshuti ukunda kuvuga ngo uwahuye na Yezu Kristo by'ukuri ntabwo aguma uko yari ameze uwahuye na Yezu Kristo by'ukuri ntaguma uko yari ameze he who meets Jesus Christ seriously can't remain the same. Ibyo rero nagira ngo ngarukeho ko mbere na mbere cyo Kiliziya igamije ntabwo icya mbere ari ibikorwa social works icya mbere ni ukwamamaza Yezu Kristo ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byo mu kirere bigomba gushingira ku kuri kukuri kuko abantu babaho donfonde si la verite uburyo abantu babaho hanyuma uko kuri kugagerageza gucukumbura ibituma harabayeho ibikomere ni mu byaba i Burundi yaba mu Rwanda tukagerageza gucukumbura ngo tumenye neza ukuri kw'ibyatubayeho amateka mabi twanyuzemo tukayashakira dushaka ko buri wese akira uriya rero mu Kinyarwanda dufite ijambo ryiza twita kubabarira ariko mu kubabarira burya harimo kubabara iyo umuntu rero ababariye nuko aba yabanje kwishyira mu yabashije kwishyira mu birenge cyangwa se mu nkweto z'uwababaye kugira ngo babashe kugendana nawe gukora mu isanamitima ni ukubasha kumva akababaro ukundi hanyuma noneho mugafata inzira mukagendana reka duhere ku ivanjiri ya Yezu Kristo n'ababigishwa be bagiye ku musozi wa Emausi urabona ko Yezu Kristo yagendanye nabo akabumva akumva akababaro kabo hanyuma noneho akabihishurira akababwira uwo ari we imitima yabo igatangira kugurumana natwe rero mu bihugu byacu ni ugufata iyo nzira yo kugendana kandi niyo nzira ya sinodi turimo muri iki gihe tukumva ibishimishije abandi tukumva ibibabaje abandi kandi twumve ko ibyanjye bishobora kuba bikubabaje ari biremereye kurusha undi nawe ufite akababaro hanyuma tukagendana hamwe icyo rero kirakomeye ibyo rero bishoboka iyo dushingiye ku kuri ariko noneho n'ikindi ni ukumenya ni ukudashyira ibintu byose mu gatebo kamwe twanyuze mu bibazo bitandukanye mu biremereye ariko byose ntabwo ariko bingana ni gusana rero imitima ni ugushyira ibintu ku munzani ibyo rero nabyo bishingira ku mateka twanyuzemo kandi tukayashakira ukuri ibintu tukagira hierarchie des valeurs donc ngo ibintu bishyize ku munzani hariho mu bibazo dufite rero iwacu ni uko benshi dushaka gushyira ibintu byose ku munzani tukabinganisha kandi ububabare nubwo buri wese yababaye ariko ububabare bwa benshi mu Burundi ububabare bwa benshi mu Rwanda buri ku ntera zitandukanye ariko icyo twaharanira nka Kiliziya cyangwa se na teolojike yafasha ni uko ubwo bubabare bwose tubasha kubugendanira hamwe hanyuma noneho buri wese akakira ububabare bw'undi icyo kirakenewe hanyuma noneho ni ukurwanya ko ibyabaye byazasubira icyo tuvuga ngo never again ibyo rero ni ugushyiraho institution zikomeye zafasha umuryango nyarwanda ko abantu babaho mu kuri bakababa nta buryarya kandi bakabana kivandimwe izo institution rero ngira ngo zirakenewe izo zishoboka zihereye ku mashuri abantu bagahabwa kwiga bidahereye ku bwoko runaka bagahabwa kwiga kandi ngira ngo ibi birimo birashoboka abantu bakabasha kwivuza ziya za mituweli dosa ande dufiti watu zika kumeza kufasha benshi abatabi shuwa ye tukabafasha kujira nguriwe tajirugu zi makandu zi maldiza Yezu Kristo ravivu gamivani reyo hani mtuwa chumi mungu wa chumi kunaraje kujira ngu mjirugu zi makandu mjire busagambi
unakoze chani
chirelo mjire ndo haribjinsi reo mwini ya garuka ho aliko mjiza kugaruka unogushi manjira kwa kilizia ikorera misi ariko singisi ndabereyo ntabwo ntabwo rero duharanira ibitekerezo runaka ibitekerezo byacu ni bya Yesu Kristo.
Patiri Marcelo Wineza mwakoze cyane kukanya mwaduhaye ejo nitwongera kubikora ko muzotwitabe nkuko mwabikoze turifuza ku gitabo cyanyu nicahera tuzobatumira mukatubwira byinshi kuri ico mwakoze Pati.
Nakoze cyane Imana ibahe umugisha.
Turawakirie Nadia Taha na engineer bayikume muhinga bw'ivyuma mwakoze kuri mikro ya Lidiana ni nahazwe na bateguriye nongera ndabashikiriza muri sanga yuno munsi turasubira saa 12 mu makuru azobagezeho mu karere k'ibiyaga bigari.